Zambian boys, doing a song for Malawi. I love my neighbor, I love Malawi, my neighboring country.
Organis family, hey!
Zerwap.com.
Chifuka cha chikondi, nizamwalira kupuru muta iwe Malawi kuli ichichiga wenga. Satana, mudiregezi, hey, hey. Hey, holo Yesu, chifuka cha chikondi. Ana mwalira upa mutanga kukurumutsa ifemba mama ine atirota ndani akupanda kachiwiri siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atirota ndani akupanda kachiwiri siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange. Hati za kudia azika sila Malawi. Oh, tigwade pansi tipemperi kwa chahuta Jehova. Cha! Afiwelo oh, ikasila Malawi. Ehe, tigwade pansi tipemperi as a one organized family. Oh, chifukwa cha chikondi niza mwalira kukuru muta iwe Malawi kuli ichichiga wenga. Satana mujeregezi, hey, hey. Holo Yesu chifukwa cha chikondi, hey, hey. Ana mwalira upa mutanda kukuru muta ifemba mama ine atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atika gwirizana atinga mange Malawi atikondane wina ndimu zake chikondi chinga mange Malawi Malawi tisabwezele choipa kumudani ife amalawi ndife mutundu osangidwa, hey, hey. Chifukwa cha chikondi niza mwalira kupuru muta iwe Malawi kuli ichichiga wenga. Satana mujiregezi, hey, hey. Hey, holo Yesu chifukwa cha chikondi, hey, hey. Ana mwalira upa mutanda kukuru muta ifemba mama ine atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange. Malawi,
Malawi,
Punzi Sako Anzako, my neighboring countries,
Malawi,
Kuyoba, Chauta, Jehova, Dawa Iwe, Umuziwa Bwino Murungu,
Cha!
Chifukwa cha chikondi, niza mwalira kukuru muta iwe Malawi kuli ichichiga wenga. Satana mujiregezi, hey, hey. Holo Yesu chifukwa cha chikondi, hey, hey. Ana mwalira upa mutanda kukuru muta ifemba mama ine atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange mbama mwaine atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange atirota ndani akupanda kachiwiri, hey, hey. Siniza wayanga chifukwa na Yesu zana yange.